Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajara tu tarawere to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sew jam nyali sekrab hiribe. Ima dara hotogol arro fi ma futtu fuddi tatogol mber tatobe nayo an e mabbe debbo goto ngoni do yubbo inde de. Bangal lam jande yamber idi korka ima dara jina jogiti le raison ngaji de ma hala mudule journal meden ningon sembe kawr jamen hande bismillah sekrab. Naldogul talki subagul horejo federation balo mali timmi yimbe nayo ngoni do yubbe inde de hana mabbe debbo pio balon kiddo goto nyande sappo e jeddi mars fima futu humpiti dum keddana fostango sida sidibe
woti ngaye tetugal amiro federation malinde football futtigen timmi yimbe newno ko itti koy mun e tetugal ngal hore yakku kanko mazu entretien baba sisi president fc malikura kay promoteur amb foot academy badra ali keita kanyo goto e ando kabaruji haro challi onedde do wodo naata champion du monde e taekwondo lebe yimbe tetobe hore yakku fema futtudu kanko journaliste amadou mahamad sangodo anahen onedde kiddo hewtno kabaruji ministere humni kabaruji dejere dum wana goma ko tewde hore yakku fema futtudu cegal mudu kanko jeneba jallo won debbo goto tan wattro koyde mudu e di wotingaaji tewtugo amiraku fema futtu o jagabul kiddo fiwone e gubal ko nodirte teria ac le gennisa kay lais mande fatade real de bamako kay as police o fi balondu le equipe nationale rawbe leedi maldo kanko nodirte no messi cegal mudu natin gardien di bitku jabbino nyolman handen on andi kabaru saragol o horejo do projet nodirte do ong trigide mo golle mudu fu naari bangal habnaade hadde roben kay wadde maral lobbal yimbe haltna tegnaade di golleji wotingaaji waran holitat italki fu le noga jelleuru martino wote hormo jata an han wadede sappo jego lir avri warannu
jonte yogaje fadde ben wuteji didun yo wuteji subagul horejo o nyande sappo jego avril jamarande na dunti ko hewi kanko nantino kabaruji suleman bobo tunkara holti wiide kanfinte do fadde den han latare neddo andando sande balo jiddo balo andor jattelaje gurudi wakkat jun o keddan ko halido fustan usman nyalbuli
premier critère profil
jomon ko han tawed ana woni tafon jomon andi kabaru haro chaldi sabe handen wana kebaade fu way dawrininde balo mali sini a andana don tawedu ala yidi don waita da jogi jawdi ala jogi bawde fambe golle mudun gon heddema sini ayen hore maada a andana golle mudun tan a yida balon tan funti enete garo subede o tidallaji mawdi tawta yeso mudun idaranoto tinnodu yalla holar an wada hakkunde dawrunobe balon mali kollita du anniya mudun yidde waylitere sabi handen eden baa wiide fa kebe ko jidden kina waylitere wada an haani himbe jogi be bawde ardine bawbe waylitinde gollete de
hono bamako do idi ben korka yambinama le nokuji kewdi kedde leddi ni keddana ko heba ko e mber keddana ko wartako to ansago ton gila 6h30 aslam en kawritoy nokku mbawado almami bazi hausa noddi jamarande jafundral do wuji hewtagol jam en denagule mali to tominya le dejere yamberande wada e wi yimbe le hobbe ngombe ton to kayton horejo region o general de brigade Moussa Soumaré hinike julende to terrain lolido sahara sere hejabe lamu hewbe do en dum do wuji ngadna ma hewtagol jam leedindi to yorsudun yamberande modo mudun yo dokal gay deplacer kay dun yimbe uddabe suudu kasu almam o mushindun no nafaka yaltingol zakatul fitri e kay yafundral yambere jidi ngada madun no to kita bankas e segu o aslama en ngadi dawuji bangal hetul jam e dejere
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtermedem verifion hande meman hala kabaruji peneji do réseaux sociaux ngaji di keddan nako ratako
nate jibaade lolude deep fakes njaltina de le alhaliji majji e ko nande mun en kabaruji e ngana gonga na yirwi sane do réseaux sociaux ngaji di nati de hande neddo nyalla tawe yey goto majji kuteji majji dun non maate sanele gondal amé ko ndu kabaru kebe men kambar dun habongo na tuugi tane do nantinobe kabaruji e kanye pelle lugotobe denno jamarande ankasin ngoni ardibe goto fu na wal wi nari kabaru mu dun na bangal niwa majji yogaji yirwinde hakkilaji lawru asulu e kanyo dun gonga kabaruji faddi di humpitede tuugade sene do andanbe golleji di martede kumba bonanda ji dun yo fabaade had gollo yirungol majji denno wawande golleji luga gol nate e wido sembinan sanne haybe gol kabaru o denno ele huncangol hore ido golleji di yimbe le jati latto kadobe ido torraji bilidi e kabaruji
do henne kattene kabaru jom hande sakrabe on jarmo hedade yo ngi cagal jun